Mi najua sitozalaurika, sitokamatika, cause umenishika. Sometimes I smoke and I do malika, bado nanishika, ujabadirika. Of course umeniumba kwa mfano wako, kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold out bila matakwa yako, wacha wifitina wote wajawako.